mwaramutse neza dususuruke address email ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara rwose mususurutse abavandimwe n'inshuti
ndebanita Claude nkaba ntasha mama wanjye twatandukanye bitaga Mukadori nkaba naramubuze ndi muri Kongo aho bari hose n'ubwo ntazaho bari ndabatashe cyane mama rwose ndacyamukunda cyane n'umuryango wanjye aho waba uri hose ndacyariho ndahumeka rwose ubu ngubu meze neza ndi umusore iyo ari aho baba bari ba telefona barabuze umwana muri 1994 ndacyari rwose bagatelefona kuri VOA kuri radio aho baba bari papa bamwitaga uri mu benshi murumuna wa mama bakamwita Biguri bose aho bari ndabatashe cyane ba telefona kuri radio rwose bakamenya aho ndi ubu ndi mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba nkabatura indirimbo ya Theo bose babireba bita urwandiko murakoze cyane rwose kamirindo
umunsi mwiza
nsabimana iguha umugisha kandi
yego twese Claude we Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Address email radioyacu@gmail.com, Facebook VOA Radio Yacu. Mushobora rero kutwandikira, mushobora kuduha nimero zanyu, tuzabatumikira rwose maze mususurukane n'abanyu.
Nitwa Ngabo Nziza Pacifique, bakunda kwita Mukangi. Abantuye ikigaye muri Kakiru. Nasuhuza abantu batandukanye, hari abantu bari hanze nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba harimo Bamasenge, abitwa ba Venansia, abitwa Bandu wa Mungu Leya, abitwa ba Cecile, abitwa ba SP n'abandi. Noneho hari n'abandi bari mu Rwanda, hari data yitwa Habiyambere Deo, hari nka mukecuru wanjye utuye Isake akunda kwita Tate, hakaba ba data wacu atuye aho ngaho nyine Isake ariko ba Pierre Mariasi, hakaba hari n'abandi batuye nayo Kigali nyine abitwa ba Mahinda abavandimwe banjye na madamu wanjye Mama Lionso ndetse n'umuhungu wanjye Lionso, nkaba ndatuye indirimbo kinini ya Jay Polly yitwa Iwacu.
Yee Ngabo we, ngaho rero umunsi mwiza,
murakobe cyane.
Rimwe, kabiri, gatatu, Eric Mucho, yes. Komeza ubabwire ibyo wacu. Ni Jay Polly Muhamya, Jimmy. Komeza ubaye ku ngoma z'iwacu, right? Twagiye.
Matara ni wabo abantu ni wonyesha ubumuntu ndetse no kubumuntu, oh hariyo ni wacu, ah ni wacu mpera z'umucyo atera ni wacu iwabo abantu ni wacu mpera z'umucyo gitereka amina zigira gisasira uzasanga bari bindero n'umuco n'abasore b'intwari batari bigwari ahireme ry'ubusabane n'urugwiro aho urukundo rwa kivandimwe
basa byinshi kusunyumve cyane ni mu misozi n'ibibaya twasigiwe n'abakurambere baturinze ubugwari bashaka ubutware none ubu ndisanzuye wese ndavuza ingoma n'abakarasi bacu nkumva uburyohe bw'isi gakondo nkumva imirya y'inanga inaha nagombaga gushyikira niho numva nisanga uzihembe hose bumve hano hafi ndetse n'iyo bigwa basuhuze muri indamukanyo utamashyo muraho murakoma dore ibisagara byuzuye inka abashumba baraho barakama nta by'inzara cyangwa inyota aho ugeze hose baragusomya yewe nzajya ngenda ariko ngaruke nzihamira hano nkwiye kuba naho iby'amahanga henda karyana reka dukomere kuri Afurika.
turasusuruka ku ijwi rya Amerika. VOA radio yacu niyo adresse ya Facebook yacu, naho adresse email ni radio yacu @voanews.com. Mwohereze numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurukane n'abanyu.
Nitwa Nyanzije Muve, herere i Kigali mu Rwanda. Nifuza gusuhuza abavandimwe banjye bari murenge wa Rusenge, nkasuhuza n'inshuti zanjye ziri i Kigali. Nabasuhuza n'ababyeyi banjye basura indirimbo y'umuhanzi Masamba Intore Kanjogera.
Yego, urakoze Nyandwi we.
Murakoze, mugire ibihe byiza.
Yego nawe, komera komera.
Mukomere cyane kandi murakoze.
Njogeri njongi, oya mama we, uwaruka kumega, ndagukunda ni mama, ko nagukunze kera, oya mama we, tukiri bato twemye, ndagukunda. Yira no tunyana wona ndagukunda ni mama tukiraje yira no tunyana oya mama we tugitobanga no twondo ndagukunda ni mama ndagukunze rwishi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda ni mama nakumereye mwemwe oya mama we hagati y'igituza ndagukunda ni taruhi umutware ndagukunda
nikiye nyambo oya mama we ikando tari numutware ndagukunda ni mama kona gutuye kinyaga oya mama we ngo bagutu Nagutuyumvisha oya mama we ngo bagutuhure uduhuho ndagukunda ni mama ngo byose nibyawe nanjye oya mama we byose nibyawe nanjye ndagukunda ni
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Address email ni radioyacu@gmail.com. Facebook VOA Radio Yacu. Iyi ndirimbo kanjogera ni imwe muzo umuhanzi Masamba Intore yaduhaye. Muri zo kandi harimo niyitwa Ikizungerezi. Intore nongeye kugushimira rwose urakarama.
Tujinama tujimigambi yo kubyina ikizungerezi
ngahurere kisini kizungerezi kinaruga mbangu ikiwa mumiyo yahurere kisini kizungerezi kinaruga mbangu ikiwa mumiyo
uzamutashe wa musore munyakazi uzamutashe yasize umuke ni munzu na wa murenganya yo na mashiringi
ngahore
ngahore
kinarugamba mukwikiwa mumiyo
uzamutashe wa mugore mukankusi uzamutashe yasize umugabo munzu na wa murenganya ubwo nubusamazi
ngahore Chinarugamba mukwikiwa mumiyo
umwiza numubi sinabarenganya mukabari sagenda vuna kuri ngingo
ngahore
Kundwa ni byiza na nyiragicari yakunze bucyana
ngaho rero byese nikezu
kinaruga mbangu
ikiwa mumiyo
nasanza gakecukiye sura cyane ngo icyami kimero ngasubira ngashaka nasanza gasaza kiye sura cyane ngo icyamu busore ngasubira ngashaka
gahore
gahore rero we
kinaruga mbangu
kwikinwa mumiyo nafite fize nyitiza rubanda uke mu gitonda mari zaragenda
ngahore
yigisiwe
nk'ukwikinwa mumiyo
Thank you.
kizenguruka musanze kumugoro bagikerereza bagenze
ngaho
kahoma
kizenguruka
kinaroga Chumose chumbe ni sham china rugamba batindi bamwe ni bang
ngore
Utashe biganza bikabambariza uza mutashya mafoto ya marirungu
ngore yo
Gira mahirwe mubyeyi w'u Rwanda kagire nyampinga
ngaho
sibyose n'ikizongereze ugomba mukwikinwa
mwiyo
bwingenzi ntore rwagiriza bigaramba ruganeza bishanga niwe turirimba
ngaho
Chovigere mubahu shengereje biro intore yacu dukunda
ngore
ngore
kina
rugo
ami ngore
kisero
kizungereza kina
ruga
kina
ruga
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Address ya Facebook ni VOA Radio yacu mu ijambo rimwe, naho address email ni radioyacu@voanews.com cyangwa se radioyacu@gmail.com. Maze mwohereze ubutumwa bwanyu bwanditse cyangwa se nimero za telefone zanyu tuzabatumikira cyangwa se tubahamagare maze mususurutse abavandimwe n'inshuti. Inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa Ndayisaba. Ndabashimiye cyane, mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Yego nitwa Ndayisaba Jean Claude, amerereye ngamugenda muri komene Mwongomanga ku birometero 30 vuye ku kigo cya Bujumbura. Anagomba ntashe mugenzi wanjye yitwa Ironida Satubanza. N'umugenzi wanjye witwa Howe akora muri Tangazo Hotel Bujumbura. Aba nabifuriza ibihe byiza. Murakoze cyane namwe kuri Bono d'Amerika kuba namumpaye kano kanya.
Ndayisaba nawe urakoze, ariko suba tuyihe ndirimbo.
Turakaririmbo ka kayoya gisurire.
Thank you. change wisi kubungabunga ngira wisi byukunyuruza change wisi byugukisa icyo giturire wakagikiza batanu kikici gihumbi ayo nyenukisha kuwepo yafashe imfubyi n'abafakazi akubaka amashuri n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere u Burundi maze bugatera imbere tukiberaho no mu iparadizo abotege imbere
Thank you.